Jackson music, John Mary Davis. That's your entertainment.
Me meme jesula, omutima jego kera. Meme jesula, omutima jego kera. Jagala kogera nawe. Njagala kwogera nawe n'ekikulu tondiko. Njagala nyumyeko nawe n'ekikulu tonfako. Amazima maza kaseera nga neetegereza embeera. Abagiri bange abalala ne bokera era mmanyi nti bifunyiza. Naye ng'omukwano gwenina gy'oli bebe tegukendeera. Ne bengende bunaira ne batega ebiddagala manya nti ndisigala nawe. Ne ngende bunaira ne batega ebiddagala manya nti ndisigala nawe. This mukwano Fagana kweta gankwego mama dale. Fagana kweta gankwego mama baby. Koma kula baba garana. Ingaverera, ingavesesa. Pama vone fe ingavekosa. Umutima ne nyura. Kubanga mi love with you baby. And I'm addicted to you lady. But when I try to come before you, you run away. What to? Never gula ka sweet o kagana, baby. No netera enaku na ingawa. Love is mukwano, love is my baby. Bagara kweta gankwego mama dale. Bagara kweta gankwego mama baby.
Jackson music, John Mary Davis.
Baby, can't you see that day won't be bright when you're not by my side? Koya zipoda, baby, jagaron peke. Koya bansoza, lero njagala bandabe. Jono kenda chena genda. Bokirira, nazikirira. Boyamboka, nanyamboka. Sikowe, teba kulimba. Kasitokiriza, nzengambe. Kweba tulumba, tekweke. Njagala mpere nawe. Tagan kwego mama dale. Tagan kwego mama baby.